Ndiyo nimeingia kwa nyumba, acha ni settle nitakutumia.
Ndiyo napika chakula, wacha tukule nitakutumia.
Hata ndiyo tunakula, acha watoto wamalize kula nitakutumia. Ndiyo na nimeona sina cash, sacha niende M-Pesa nitakutumia, nakutumia saizi. Kai, hey, akina giza imeingia ama utakujia cash, siku manage.